mindupmeetings.com.
Kira minyumya no mutima gwange enda nentula nemanya ntobulamu bwange bwe twasoma waliwo bye twayiga na yewe twayiga munanga tete twakola erekisera nemyaka jaita amagezi ge twafuna kunagona negabula. Kati tuli bantu bakulu na bino nyimba bya makulu nolwekyo bw'obiyiga bikole tuwonye omuto wamu n'omukulu omukyalo w'olubuto okuva nga lukyali luto kuva ngoma z'okutegeera nti ddala olufunye genda olaba omusawo omanye ebya anti nento akubuulire by'okukola ate ddala ddala obikole. Kati njagala ntase mama wamu n'omwana unawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana unawone n'omwana ogozala omanye emirundi gye banakukebera bakubuulire n'eddagala lyonnomira funayo omusawo omukugu amanyi kyakola omanye nti awo wennyini onoozalira si byawaka si banoba mama gundi tukolagane n'abakubuka obulungi balopere bona obubonero ne bwe guba mutenga guluma bonabona obwo bwofuna ebyokulya ebibala n'ebivavava manya gwe mama kyofuna n'omwana era ekyo kyafuna nze njagala ntase mama wamu n'omwana wonawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana wonawone n'omwana ogozala simanye owulira simanye yoba mpulira simanye yoba mpulira simanye yoba mpulira gwe nawe omwami kimanya kayembo kawulireyo jiragira ng'omukwatira kotokanula maaso mutwaleko muwerekere ku kalwalireyo mutegekere olunaku luli bebi lwatuuka musevinge akasente okulaminge mulindirire omukulu oyo lwatuuka yeah.